Kina
Tipistiki
kupa muyaji Aro
Silenza
Eyo
Kumbuzo kumbuzo
Wali komando
Imari osuwa
Ani wako ni wakwani
Alongside myself Esai tu saiche Kikuchimba uka maina Jitao kumbangi siku
Manyando Hani lati kukuona malabalakana Manyando Hani jopi kukuona malabalakana Nani wena Sintelelele Sirikani saluna Sintelelele Nani wena Sintelelele Sirikani saluna Sintelelele Hani kaite muna kwa mulao nisike na kubona na Hani kaite muna kwa mulao nisike na kubona na Unye nisize Na kwe telele
Unye
nisize na Na kwe telele
Mabupiro kutoka kubani haiti Yaka uki au pala la manyando ya kukoma Nilukera kutundana niyetu sabumana Kuli manyando amwala pasike na yabona Anisika fedha nilukera kubea komana Akusina sakucha mala pakiri komano Manyando aniratiku kuwona uye koman Ulimunda teeki kupo akikomanti Na kupamuni supeze kazi la kabupiro mwama kona amane Tozi ni manyando arusa konana Ani kaite muna nisike na yabonana
Manyando Hani lati kukuona malabalakana
Wani kumanyo
Manyando Hani dobi kukuona malabalakana
Niyatile kuri wa
yasile Sintelelele
Wani raisha
Sirikani saluna
Sintelelele
Nani wena
Sintelelele
Sirikani saluna
Sintelelele
Hani kaite muna kwa mulao nisike na kubona na Hani kaite muna kwa mulao nisike na kubona na Uninyandi sizena Na kwe telele Uninyandi sizena Na kwe telele
Nani wena manyando kele rufa pana Nivata kubona za mwasi waka sakana
Siku mbuzo ni wasali nevaluana Nivakala manyando kwa koluzwa kwa wanana
Nge wakopa yeo wakuna kukanana Nilukera kutundana kono nifumana
Joya ni salati fela kibobotana Nivata kuweleka kuli niwe nizangana
Anilati kuyo kena dhabungaka Nilukera kutundana ni yetu sabanana
Zangana, nive ni banana, ni utebe ne ana, ne kile muni ana
Manyando,
hanilati
kukuona malabalakana
Manyando, hanilati kukuona
malabalakana
Na buwana na kusha wea, shmoka wa
zetiaki Sirikani saluna,
sirelelele
Nani wena,
sirelelele
Sirikani saluna,
sirelelele
Hanika ite muna kwa mulao nisike na kubona na
Manyando
Hanilati kukuona malabalakana Nani wena
Sintelelele
Sirikani saluna
Sintelelele
Nani wena
Sintelelele
Sirikani saluna
Sintelelele
Hanika ite muna kwa mulao nisike na kubona na Hanika ite muna kwa mulao nisike na kubona na Uninyandi sizena Na kwe telele
Ni wakwanu Hey yo free boy I see you Yanizo Mr. Mbabe Bana Kanya Yes I Pidora K I see you
Chris K Biggie K When Bizo I see you Tom D Jackson Super Marco Jerry Fingers The Managers Awena XID Zoma Nizo DJ Brian Why Mario Fast Kekele
Bona Kapono Nisando Nari Kwandia Mazambia Dile Tony, choku nao
Did you just say you on the beat, on the beat, on the beat, on the beat
Just tell
production.
Jet of my smoke.